Ha! Captain Dola, Kim C, temperature rise, production. I'm on the breeze, sound art.
You are now a guy, Amaziga gakulu kutabaloza unagasangula omubiri guba kabya olusi guba yayanya ebimujiza bitebyo ebijinyiriza namazu gasiga bitebyo ebisikiriza.
Captain Dola, we bambuza 2+2=3 manyi. Ebintu byokubalanze sibimanyi, naye nze nawe akokonka manyi. Tuba muntu omu 1 in a million. Be my queen, toliwa mu China. Kambebe sijebera winni byanyima. Omukwano gwolina omungi nze togunyima. Bera lyenvunze nkulyenga ntima. Nina ebyaka bimbiri n'amabanja gosigalina ate nga nkulaba nawe birungi olina era bikafako gwerengera akabina yambala ka dressing kutwale kudina nkulambuze ekibuga mukakalidina mbalala ntebe tugende wonna tugende wonna
kumukifuba nina obulumi obunuma eddagala lyempewo newambwika mu
Captain Dola, me name a Fibad, temperature producer, come on a Fibad. Kim C, Hammond Degrees, you know, we are bad. We are logging out, you know.